Aeruma imechamba, sauti zoli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, benzoli alipofika, alifumika.
Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela, wakasunda mizinga. Ita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki, yeah. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani,
yeah.
Kila kona yoyo, walifunga milango, wakatupata tukondani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salo wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dezo. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Aeruma imechamba, sauti zoli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, na Kristo alipofika alifunika.
Wakageuka kuwa wafuasi, wakaja na magini, wakapata tusha za makwadini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi. Risasi mwendo kasi, nandia ni msi wachwe na mbo.
Aeruma imechamba, sauti zoli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazi
my lady. Oh, many just love is what I'm feeling. I bless the day when you came my way, and I promise kuwanita kuenzi. Baby, time imefika for 20, and I can see you back to my senses. So won't you let me sing for you? Darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh, love. Darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby.
Ni ya 4x4 zile vitu unafanya home sitaziongea mihujione manze no longer sick of it ukiangu kia loto usiende kutangaza it's not a sick of it nimeshindwa kunyamaza I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burden is my witness nimeshindwa kukuachilia I think I'm addicted sasa nacheza defense every word is my witness nimeshindwa kukuachilia wewe oh my name overdose
overdose
oh my how many jars of mapenzi Nipasa hipi ya unipeleta Usije ukaniweka Wachani onje sahi Wachani onje tena Hizi ni dawa za kulevya yeah. Wakuzi ya mepata master
Somebody put it down like you yeah, yeah.
Yes kubagwa kitanda
The way you put it down
I think I'm addicted Sasa nacheza defense Heavy word is my witness Nire shindo kukuachilia I'm addicted Sasa na jeza defense Every word is my weakness Nime shindo kukuachilia wewe Oh, my name overdose
Overdose
Oh, my, how many jars of my benzi
Kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu ya mawe Jikoni kwangu kaingia mdudu gani Mara kwenye kikombe mara sahani Ona katibu wa mali kisimani Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota yesu Nilipita dirisha nafasi kuigombania Kumbe basi nimeja na mlangu Ayo nimboni yangu
Kiza kinene
Kibatari utambi umetumbukia Kirira yangu
Kiza kinene
Imepeke chonguzo nilio egemea
Kiza kinene
I've been trying not to test you Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi Hopu kosawa Ah, ah. My darling And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, haya ni maruani. Yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchagua. Tusha zamisha mbeli ya meisha. Nitaambia nini waingo muhana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kisa kinene.
Koropo yutambi umetumbukia
kisa kinene.
Oh, yalla khidira yangu
kisa kinene.
It's never gonna be the same. No, 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 no.
Mama sit to get up on it, let me screen pan it. Burn a real tonic, light a real chronic. Make me roll up on your body while you flex on it. I can tell that you want it, your body calling. Yes, I'm ready if you accept the calling. Girl, accept the call, break the walls. Give me the fly and just let me fall.
Let me take you to Rio. You can teach me the tango. While I play the piano, we can do the bailando.
We can do the bailando, te amo. Te quiero mucho, te amo. Esta noche bailamos, despacito bailamos. We can do the bailando, te amo. Te quiero mucho, te amo. Esta noche bailamos, despacito bailamos.
Kwangu ni lazima uwe malusi ya alongo lobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite chongo. Kistana muremu na nichanganya ubongo.
Lakini kuna siri ndawa ipia leo. Si I'm not a kuambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipende. Jua langu limepotea, naona kisa ingawa mchana. Ukiwa mbali sijazoea, masuti stela mana takarudi home. Mapenzi ya kole kolela, nimechorea ipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela, sina nichocha na tamandu rudi home.
Shusha kitungu endo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa, kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasunga, msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Nikimbia tulia mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna,
mama sisemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna,
mama sisemi.
kiasi chuju Mayungi kona roi na gonga dudu Wako naridi ya sinongo nipobu Yeah, yeah Wajua ziri yako mimi sinaga Wanajuliza kipina chokupendeaga Sila zima waelewe baby Na mimi nimekupenda mwenyewe baby Wala sija kuchoka Mpenzi anazidi noga Kulu masonga na wazuru mezaliwa ila Wewe ndo bora Mwashino hajugu Nimejaliwa moyo upendo kipenda napendaga vibaya Ila skendo zimefanya sija seto mademu wananikumu vibaya Nimesha badili ata mieneno nadai nimefuria ile mbaya Mana sifanyi kiki tena na skendo Sina nazo kisa wewe mama Wananita playboy Africa Bada kiteno Naseba Wayani ya mwenye mimi Hata kama na watania Wana nita playboy Bada kitendo Wayani ya mwenye mimi Hata kama na watania Baby miso mtu wa mchezo mchezo Nasema ni kuoe hata leo Baby miso mtu wa mchezo mchezo Kulia poa tu Nioshe vyombo ni mkande Ila yudi zangu bure tu Na mtendekeza kama mtoto Hata chakula kwa mkono wa shiri Kama mashine na mpatango Mana anaga kwa wala maji Wana nita flavor ya Bada kitendo Naseba Oyani ya mwenye mimi Hata kama na watania Wana nita playboy Bada kitendo Oyanya wanya mini Hata kama na watania Baby miso mtu wa mchezo mchezo
Talk is cheap Usikachi bana kachini We are please repeat You are deleted it Sudi boy cancel are the wickedest Simanishi posho ni kibonga mil
Ni makoma na sufuri
Mabahasha no no Nikiona deal
Mamboga na michu
Pigo na mwendo Mapigo
na 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 Mapigo
Mapigo na mwendo Mapigo
na na na
Mapigo
Oh yeah, who was it? Bend you, Kilia. Stories are.
kufight sijazoea. Unanipom kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiusukume. Moyo nasukuma. Damu. Damu. Sukuma. Moyo nasukuma.
Everybody shadow mado, everybody shadow mado, na na, everybody shadow mado.
Na 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 na. Shake your head if you feel okay, cause a lot of you victory. And no worries now get away, and nobody now step to it. Wake up every morning, a new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you are the best, and you know you're gonna prosper.
Naamka asubuhi, msela sina wori. Devu amepata ngori, so ana feel sorry. Mpata baraka zake sema hallelujah. Come on, mpata baraka zake sema hallelujah.
I'm just cause I'm so blessed, I sing my hallelujah. I'm living in that life of bliss, I sing my hallelujah.
Everybody shadow mado, na na, everybody shadow mado. Everybody shadow mado, na na, everybody shadow mado.
Say na 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 na. Shake your head if you feel okay, cause the Lord is your victory. And no worries now get to it.
Baba yao.
So me have to stay thankful, cause the Lord give me more than a handful. Me I live my life abundantly. Father God, Holy Spirit, them a watch over me.
Lazima niseme asante, Mwenyezi Mungu umekuwa kudi kudi. Umewaeka maadui chini, sunajua Father God umenifanya mshindi. TV. Everybody shadow mado, na na, everybody shadow mado. Everybody shadow mado, na na, everybody shadow mado.
Hawa mabinti wanazua zo, hukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha bishu, hukuna kulo na vuruga sana. Vera sidika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetri chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaida kongi fire pick it up. Njoko bedi nikulishe girl pick it up.
Mimi simba mwenye motion
chuchuma.
Nakuna kwenye motion
chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion
chuchuma.
Ni mkunaji bwana slow motion
chuchuma.
dreams za kuishi kwa million dollar cream. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs mpaka I sink. Yo kitu natafuta ikuwa 5V. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tiki vichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance, balance.
Mamazi wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sezi clash, clash.
Miluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Komdomo ni meja za machuinga mna gat. Mashori wakicheza ma ping pong na ass. Mavela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bakira, mina penda that ass.
That ass ina bounce mavelas. Usiweke back, mina penda ukirivas.
Leta ma drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha de mado. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka mpike bash, bash.
Zungu na mkamba sezi clash, clash.
Miluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass.
DJ I.C.O.K.E. Follow at DJ I Kenya.
Baby, me the master, but head come a principal. On your secular kid, you love back, you visible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to run, give us a hit the door. Hey. I wanna make love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing, it's sexy. Hey, 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 hey. Yeah, yeah, yeah. Dem and I find me na feel niko embo, ay ay ay. Kule gana move sika toto nika embo. Dem and I find me na feel niko embo. Kule gana move sika toto nika embo.
Vicky Bundes.
Monica lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah yeah yeah. I challenge it to pande. One time to wash a jigo kwenye kite. Heaven on a nikanga mo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Ntalamba vino lolo. Heaven on a nikanga mo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Nitalamba vino lolo. Sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta.
Kubali, kana figa kali, kali kali akianani si utani, ngozi la ini, huru la ini, nikimuweka kiganjani to amini, tuto kidoli, nyuma nyuma kimebeba ngori, macho gololi, sababu yake tasukuma troli, tuto kidoli, nyuma nyuma kimebeba ngori, macho gololi, sababu yake tasukuma troli. Oh,
makeup check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. O mimi na wewe mipange mitik wale check. Unavonileoga mimi wakati sina baby. Wala noni. I want to spoil you today. Oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you wanna do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight, my boo. My boo. Tell me what you want to do, my boo. My boo. We can go club tonight, my boo.
Come on. Nipe majigi jigi, majigi jigi. Tune wote mama, mchezo ya ziki ziki. Ya kibili bili, twende wote mama.
Asimie, nikumbatie, nishikilie.
Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie.
Lala kifoni mwangu kumbatie.
Thoughts I think that I should make you mine. Rock your papa body, girl, you're full of bad manners. Rock your papa body, girl, you're full of bad manners. Girl, you're bad, bad, bad. Yes, you're bad, but I like it.
Shash moya moya mitungi singeli kuchanganyika na wasee wa pande hii wa odi amama vitu za makadi busy tingike tingike hapa ndani paka zisimbi mageni ya chimbike kisonara siti ndo fundi milima nipande tena mikwara shake your body your body
yukata kilatino ukunisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo nichezo kili popo ye kiro na denyo ama simo kata kilatino ukunisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo.
Weka glasi chini tuche, tuche, tucheze. Leo tupo mpaka kuche, kuche, kuche mze. Weka glasi chini tuche, tuche, tuche. Leo tupo mpaka kuche, kuche,
kuche mze.
Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kama wale wa mnazi.
Tunasondeka. Tunasondeka, tunasondeka, tunasondeka.
Tabia ya kuagiza pombe na siwe unalipa.
Tunasondeka.
Umekuja date na mabeste zako na sijawaalika. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka.
Unangara dula zangu unaziposti kwa Insta. Umenivalia wigi tamu kumbe ndani ni matuta.
Tunasondeka.
Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga. Oy, 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 oy.
Okay. Si watu wana tabia mbaya.
Hey.
Si mbuko na matabia mbaya.
Yeah.
Si watu wana tabia mbaya.
Okay.
Si mbuko na matabia mbaya.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tunarekebisha.
Tunasondeka. 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 Tunasondeka.
No man can test me, ain't no can test, no man can face me. No man can test me, me no one rest, no man can rest me. So me wanna back y'all, wanna act y'all, with a back y'all, don't my jeso. Wanna wajifanya, wanna nganya, nikihanya, wajia mjeso. Every time I'm thinking that I got you. Unanirudisha mara tatu. Unataka nini me, I want you. Unataka nini, yeah, I got you. Give me one chance, give me one dance. Baby, one fast, give me advance. Give me one chance, give me one dance. Baby, got plans, and the finances.
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
I'ma do you right now. I don't wanna wait, I can do you right now. Hand up on the waist, I'ma make you white now. Ain't no getaway, I'ma make you mine now. I'm born a hound, I'm prison, I'm not chasing, I'm a blizzard. Come on, hound, I'm prison, never chasing, I'm not jitisa. Kizuri kina weza, naki baya, nika lisa. When you wanna weza, wako major, kama lisa, eh. Where you moving, you on a mission. Got my movie, my television. Where you moving, don't need permission. When you goofy, watch out, I piss you. Where you moving, you on a mission. Got my movie, my television. Naki mungu, no competition. When you goofy, watch out, I piss you. It's over, it's over, it's over, it's over, it's over, it's over, but I can't let it go.
Where I do like this, he said, Walolo. Where I swing my hips, he said, Walolo. Baby, make who miss, he said, Walolo. Where I sing my hits, he said, Walolo. Baby, what's the time?
Gunfight with the butter knife. Yeah. Root boy OG, that's a murder heist. So girl, tell your man we are not alike. I brag different, my swag is nice. Kalim Zinga, like Patapia for half the price. That's why she let me clap it twice. El Patron, Papa Jones, man, I'm that precise. I'm trying to keep calm, but that's a big duty. I left my girl at home cause she was a bit moody. Now I'm in the club surrounded by thick cuties. If anything happens, to blame it on King Boo. Cause he's the one who got me drinking soda. Sipping coke after coke till the drinks was over. And I don't think it's over. Somebody need to get me
if
sober.
If anything happens tonight, blame it on the shy. See, I work hard for the money. Come with your body, don't need to worry. If anything happens tonight, blame it on the shy. See, I work hard for the money. Come with your body, don't need to worry.
Them they wonder, wonder, wonder why them money plenty for ground. See them chicks, they plenty for town. Nobody go fi collect my crown. No. Nobody. Can it be like say you know what's up and I know what's up?
I can't feel like say we go put it up, turn it up,
shy. There's a lot of things I can't deny.
Anything you want to,
girl, I go buy you.
Mix the Coca-Cola with the brando.
Yeah.
I waka 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 hey, I waka hey. Cause every single day and night we go celebrate. I waka 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 hey. So don't you hesitate.
If anything happens tonight, blame it on the shy. See, I work hard for the money. Come with your body, no need to worry. If anything happens tonight, blame it on the shy. See, I work hard for the money. Come with your body, no need to worry.
Come on, energy. Come on, energy.
Pull up now.
Come on, energy.
Koko nimekwama, soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili tena kwako siami mama, wala sijachelewa. Unaniendesha akili. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got true love, sio fake. Come and take what you like it. Iwe biringanya. Unanipanisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Choka migori 29.
usisemi tena siko mimi. Unanipandisha mori kama saini, ongeza sukari kama chai, toka Migori twende naini. Usisemi tena siko mimi.
Oh baby, pull up, pull up.
Kikitikata kiuno vinjuka dona nikosha hapo swadata fanya unavinuka basi dondosha sindimba chakacha ndumange kapuka wali dondosha fanya kunichachafya nizidiwe huka nyonga umejaliwa kakumba mama utamu sukari ya miwa uko mwanana kweli umetunukiwa we mwana lana.
Kwa juu tetemesha